abakulira kampuni n'ebitongole saako bizinesi ez'enjawulo abeesuuliddeyo gwa Nagamba ku bakozi be bakozesa obutaba wa ssente zigenda mu National Social Security Fund oba ekitabu ky'abakozi ng'etteeka bwe lirambikiddwa babajjukizza nti kino kye bakola kimenya mateeka olw'okufiirizanga abakozi baabwe okufuna amagoba ga NSSF ge bawa buli mwezi na buli mwaka nga guweddeko. Okulabula kuno kukoleddwa ssenkulu w'ekitongole kino ekya gavumenti ki National Social Security Fund mu Uganda, Patrick Ayota, ng'ono nno asinzidde wali ku Hotel Brovard mu kibuga Masaka bwe babadde basisinkanye abakulira ebitongole eby'enjawulo mu bendo okuli erye Masaka, Mbalala, Kabale okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe naddala mu kuweereza abakozi baabwe ensimbi mu kitongole kino. Agambye nti omukozi kaabe ng'alina endagaano ne bakamaabe oba nga talina avunaanyizibwa okusasulirwa ensimbi ng'omukozesa atoola ku musaala gw'ebitundu 5 ku buli 10 n'amugattirako ebitundu 10 olwo n'amuterekera ensimbi ezikola ebitundu 15 ku buli 10 eky'ensimbi z'afuna omwezi.
Please, if you're an employer and you're not paying for your employees, you're stealing from them. You're killing them because 98% of the people who come for their money in NSF, that's the only thing they have for their savings. So if somebody thinks they're cutting a corner by not paying for the employees, wrong. And then sometimes the employees themselves think that, me, you're giving me my whole money, my 5,000 or my 5%. What you forget is you really tell the employer not to put his 10%. So NSF is one of the best investments anybody can make. So it's one of the safest places you can put money. And you know it will be safe.
Wabula avunaanyizibwa kusasula abantu ssente mu NSSF, Pauline Nagadia annyonnyodde abakozi engeri gye basobola okwekubiramu omulanga mu NSSF singa bazuulwa nga bakama baabwe ensimbi zino tebazibateerayo. Mumbeere n'agambye nti si bitongole na kampuni zokka naye era buli muntu akozesa abakozi abawera 5 n'okudda waggulu nga ne bwe baba tebawera avunaanyizibwa butereevu okubasasulira ensimbi zino.
Kati tulina platform kwe tuyita okufuna amawulire ago ng'oli memba akozesa nga taleeta ssente. Tulina whistleblower platform, ogenda ku mukutu ogwo n'otubuulira nti omukozesa ono n'omwogera nti omukozesa ono ABC Limited mbadde nkola naye ebbamba bweriki naye taleeta ssente zange, era mu nteekateeka eyo tukusaba nti ojje n'ekiwandiiko ekiraga nti obadde okola n'omukozesa oyo. Bw'otubuulira ffe tutuukirira omukozesa oyo ne tulaba engeri gye tusobola okuggyayo ssente zo awamu
n'amagoba gaazo. Mu nsisinkano eno NSSF esimye ebitongole ebikoze obulungi mu bukiikaddyo bwa Uganda era mu bendo ly'e Masaka, kampuni ya Hotel Brovard y'emu ku ezo ezisiimiddwa ezisinze okusasulira abakozi baazo ssente za NSSF ate mu budde. Hajati Sara Kiyimba, ssenkulu wa Hotel Brovard mu bubaka bwe, omukozi atakiriza kumusalako sente ze NSSF wewuwe atubulidde nti ye ebyokukola biba biganye.
Abakozesa okufaayo okulaba nti be bakozesa nabo babeerako ne kye batereka kubanga so kibayamba mu bukadde bwabwe n'okuba nti naawe olina ky'obagaseeko naye tosobola kozesa bantu nga naawe tolina ky'obakola ki tolina ky'obagattako. Y'ensonga lwaki nsobodde okufuna ekirabo kimu era neebaza NSSF okundaba nti ddala nange nkikola era nkikola n'omwoyo gumu.